Sijui kanta una kesho, kaningali na uwezo wa kuifanya ntaifanya di mwisho. Mwambieni huyo devo, simogopi shetani, sagodi uko nami hadi kifo. Kanta una kesho, nipe nguvu na uwezo wa kijana na akili za mzee. Daima niwe imara, wasiniangushe. Naona saa kila siku ni zawadi toka Maula, na so haja gani ushike tama mama, majaribu ushaoe. Nataka maadui zangu watashikana na zao njama, siwaogopi na simama mama, ya kiama yao yajae. Yo ndo pesi nasonga naye, wanashangaa kuna stress na kuanga naye. Naishi sauti na kesi mahakamani, au deni za madirani, ko fresh ndena ndani. Oh yeah, yeah. Na mwogopa Mungu peke, wanadamu kija kumtapash, naomba Mungu mtete. Maneno yao yasinyumize, nifanye sugu wewe. Wakitrai kumtisha, naomba nisitetemeke. Siamini jojo vile naishi life, ni ngumu kuamini hisi ndoto. Sijui kesho vile itakaa, kwa hivyo leo nitaifanya kaa kidogo. Wairidhishi roho, yani sana, tena sana. Hata wale wananchukia wananiheshimu, bramisi kidogo. Si baba iki, nikisikia mkiongea nazidi kuwapa miki soko. Na kama sasi smami, staki life niache matani mtani. Mwenyezi mchungie familia yangu, na pia za wale wote sauti yangu wanaisikia. Tupe afya nzuri na maisha matamu, barabara zetu zinyooke, waone mfalme ni wewe. Wakupewa shangwe ni wewe, wakupewa shangwe ni wewe. Hey! Na mwogopa Mungu peke, wanadamu kija kumtapash, naomba Mungu mtete. Maneno yao yasinyumize, nifanye sugu wewe. Wakitrai kumtisha, naomba nisitetemeke. Me and my people, we never die. Say we live forever, and forever we multiply. And wherever we go, nini ni waneza ni show. Takasi na kitu, ukona mimi kila siku, kila siku. Wewe peke na mungu.